G.
Yeah, I'm a
exclusive from ZambiaChews.com.
Kaiti C1 again and again.
Big sounds production.
The Mr. Kokoto Nkosi ya kumalae.
Masiku wose ndibala uga. Useni seni nishina uga. Lelo na fola ndiponza umwa. Azinzanga no sebuerani. Asigana no sebuerani. Mowa mufuna bundani. Mumereko zanga na fola.
Dance.
Lelo na fola nibita kumwa. Nitamwa kukorwa na kuvina kwa mbiye. Lelo na fola nibita kumwa. Nitamwa kukorwa na kuvina kwa mbiye. Ichangorwa dance. Tetereka.
Kuvina tivina cheija ya pants.
Dance.
Vina koso na magelo wanse vamwela pokaso. Chakorwa dance. Kuvina uvina no kaso. Osambela son. Dalama umwela nizanga. Imweva DJ. Osabweza kona volume. Oh. Die denya denya kwasa kwasa.
Hello na fola. Kumwa nitamwa kukorwa na kuvina kwa mbiri. Lelo na fola nibita kumwa nitamwa kukorwa na kuvina kwa mbiri. Chakorwa dance.
Dance.
Tetereka.
Ni mavina kakolewa. Madansi ya chochi. Ni mavina kakolewa. Olo behavior yotele. Ni machita kakolewa. Baguenda kuzezereka. Bagu gamba kubabaika. Na manyozo ya tatikiwa. Olo mfiti ni manyoza ni kakolewa.
Kumwa nitamwa kukorwa na kuvina kwa mbiye. Lelo na fola nibita kumwa nitamwa kukorwa na kuvina kwa mbiye. Ichakorwa dance.
Dance.
Tetereka.
Benny Chiri amuna wandalama. Yeah, I'm a
Tetereka.
Yes.
Dance.
Mr. Kokoto.
Dance.
Chakula mwame katani bozi.
Umvyaya ineyo.
Bosi ya kumabaye.
Cry DC1. DJ Siliza.
Big Sounds Production.
Mighty Production. Them should know.
Jack Taylor Pump. Exclusive from ZambiaChews.com.